Shemeji, ashemeji, we shemlake, yeah, yeah, yeah. Unanitoa utede, unanitoa utede, le, le, le.
Shemeji,
shemeji, ashemeji, we shemlake, yeah, yeah, yeah. Unanitoa utede, unanitoa utede, le, le, le.
Shemeji,
mawizi, tatizo ni demu wa mchizi. Kamekatiza na kanga na chizi. Macho ya utesa moyo kichizi.
Yeah. Body yako inavyopendeza kwa pamba shame kweli so. Hawashindana kuna hata wakutoa draw. Mabasi tolo livyojaza mtani kote so. Unawaua na wanakufa makomando. Unawacha watu wana ukitembea mitetemeko shame. Singida Dodoma na nyuma unacha lawama kweli shame. Una mfano na nifanya niwe haka nimemoka chaka pachino. Shame lake liko pretty pretty. Sura ya kitoto shame cute cute. Wanalitega shame shame halitegeki shame. Akiyombeki shame kudada deki.
Shemeji, ashemeji, we shame like yeah yeah yeah. Unanitoa utede, unanitoa utede, de de na.
Shemeji,
shemeji, ashemeji, we shame like yeah yeah yeah. Unanitoa utede, unanitoa utede, de de na.
Shemeji,
mawizi, tatizo ni demu wa mchizi. Kamekatiza na kanga na chizi. Macho ya utesa moyo kichizi.
Atuzi mita, haija wai kuwaka. Shemeji, shemeji, natamani nge kwa kaka. Swezi kustuka, kili zinaniruka. Swe shangai wanaufamu na mwenyewe na wanaitaka. Wivu wivu flanu, so na mana ndo mapenzi. Labda najila mundi kwa wapi yaka mbona yeye kabla. Mpaka nelewa wanaurithi wake sasa. Macho naotoka kitambo kama fisi ngoje fusa. Kazidi sana uzuri mpaka na kwa mitihani. Kila nachofanya mtego ataki sema kana gani. Kama nezingia na fasi vi ya kuwa mwizi vi. Ata siamini nachosema juwa shemeji.
Shemeji, ashemeji, we shem like yeah yeah yeah. Unanitoa utede, unanitoa utede, de de na.
Shemeji,
shemeji, ashemeji, we shem like yeah yeah yeah. Unanitoa utede, unanitoa utede, de de na.
Shemeji,
mawizi, tatizo ni demu wa mchizi. Kamekatiza na kanga na chizi. Macho ya utesa moyo kichizi.
Shemeji,
mawizi, wa mchizi,
shemeji,
na chizi.